Red Wings Milk.
Strong Max on the beat, boy.
J.D. Martins.
Vena ni mangala ambo. Ni mangala chabe ni rimaya.
Broke nigga.
Ni mafuna kutenga ko out muku vina pati ni mangala ni rimaya.
Broke nigga.
Ni makondwela uka abuela stiu ni mangala ni rimaya. Umakamba it's okay. Izaka balansa one day.
Manje mazanga siwa kufuna.
Ine kutia
pwe.
Balansa one day.
Chile kotile.
Daba idonte. Ngati nirina baby. Nima funa chabe everyday. Nima fight apamozi. Kulwisha apamozi yose. Elo vena basambe pwanti. Swanga chile ma baby. Ina donte. Ngati nirina baby. Nima funa chabe everyday. Nima fight apamozi. Pamosi yose. Edo vena basambe pwanti. Swanga zile ma baby.
Wase kwezi apuwa.
Abenga befiwa bapachalo tebengi tebusumo weka fyala wali vepa kufingi kabie vya tesani elo metena sivani chile kuchafa ya mali ya ili ikwini ya dama weka international notipa bafana bafana mbela nkabeule naine wini wanute honeymoon tepa ethi kufula ya heaven bantu napita na maningi mukete mumaya dinalesanga tupulea tuka lubulanga mesi chiu yali opposite ya lelenga na basadi siwa cheni long story sani fuse enzi punch apana rimusanga ma beautiful lover simbambo yanga cheo yanga nkale ni musanga. Ale shake your board from the left to the right. Nda yofoku wa kinyi ngati nyobe tulitaiti mbe. Wali wa mshu.
Daba idonte. Ngati nilina baby. Nima funa chabe everyday. Nima fight apamozi. Kukwisha apamozi yose. Elo vena basambe pwanti. Swanga zile ma baby. Ina idonte. Ngati nilina baby. Nima funa chabe everyday. Nima fight apamozi. Kulwisha apamozi yose. Edo vena basambe pwanti. Swanga zile ma baby.
Ufungu fwapaliwe pala mapaka nkulondolele. Nakapuku kama lavu apaka nkukupukile. Security nasunga kumuti mankusoko lele. Mapusa kalwimbo kama lavu akutongwele. Ngufusha file fiapusa nako. Fiapusa nako chilevu chile chati kama ko. Chati kama ko. Kandi haine ndalaba nako. Ndalaba nako. Ah. Ichole chali wangu.
Dabai donte. Ngati nilina baby. Nima funa chabe everyday. Nima fight apamozi. Kulwisha apamozi yose. Edo vena basambe pwanti. Swanga zile ma baby.
Straight out zpushup.com.
Ina donke. Ngati nilina baby. Nima funa chabe everyday. Nima fight apamozi. Kulwisha apamozi yose. Edo vena basambe pwanti. Swanga zile ma baby.
Future, you pass always a go on. Change my dicks, raw.